Omukubiriza w'olukiiko olukulu olwa Paalamenti, Anita Among, akubirizza ababaka ba Paalamenti abakyala bakulemberemu endowooza ezisaba wabeewo okusonyiwa omusolo pamba eyeeyambisibwa mu bakyala mu nnaku ez'akasanvu, wabeewo okusonyiwa omusolo ku pamba ono mu kiseera eky'okuteekateeka embalirira. Among agamba nti abaana akakadde kalamba n'emitwalo 20 abali wakati w'emyaka 12 n'emyaka 18 balwana okufuna pamba gwe beeyambisa mu nnaku zino ez'akasanvu, oluusi ne bawunzika nga bawanduse mu masomero. Among agambye nti olw'obwetaavu eri ekyamaguzi kino, ekiseera kituuse ababaka ba Paalamenti okuyimirira awamu okusaba omusolo ku pamba ono gugibwewo, kisale ku bbeeyi kwatundirwa olwo abaana abasookerwako basobole okumwetuusaako. Among okwogera bino abadde ayogerako eri ababaka abakyala n'abakozi ba Paalamenti abakyala mu kwetegekera okuzza olunaku olw'abakyala olukuzibwa buli ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwokusatu.